ka tono mai a Miriam Makiau ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa, o te rā, tēnei tuku atu ki te marea i waho rā, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo.